kukoleza. Oh baby, unanichomeza. Unanigusa kunako, tabani hoi mwenzako. I'm feel low, baby boy, ah. Napenda kinishika, chumbani patashika. Sitoleta visa, nakupenda peke yako. Wanapoleta maneno mikasa, usijuka kasirika. Niulize, nifute chumbani utonge. Siri yetu iwe ndani, wasijue madirani. Tunza shima yangu, nitunze yako.
You are my only one, you are my number one, you are my only one, nakupenda.
You are my only one, you are my number one, you are my only one, nakupenda.
Una watu wasiopenda tunavyopendana, tulivyoshibana, wanaumia roho. Nishike moyo tu yashinde majaribu, mwenzako nina wivu.
Bebe,
wanapoleta maneno mikasa, usijoka kasirika. Niulize, nivute chumbani tuonge. Siri yetu iwe ndani, wasijue majirani. Utunze shima yangu, nitunze yako.